Chuti kandi muvandimwe unteze amatwi uyu ni coach Leonard Wiringimana kandi akabari hagarariye ishuri tegura abantu bazahindura amateka mu minsi irindwi iri imbere nzaba ndimo ntanga inyigisho
ku mugisha wa Aburahamu tuzahagara mu ijambo ryo mu Bagalatiya 3:14
rivuga ngo Kristo yaraducunguye kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere ku banyamahanga abanyamahanga ni nge nawe tuvugwa abatari komaka kuri Aburahamu mu buryo bw'amaraso muri iyi minsi irindwi rero nzavuga ku bintu birindwi bikomeye bya ngombwa ugomba kumenya kandi ugaharanira ukamaramaza ubishaka bigatuma winjira mu mugisha wa Aburahamu uramutse ibyo bintu utabikoze ntabwo uwo mugisha wazawubona kandi ari uwawe kandi ikiguzi cyaratanzwe mwibutse ko umugisha wa Aburahamu ugizwe n'ibintu bitatu ikintu cya mbere ni izina rikomeye kuzagira izina rikomeye ry'ikirangirire icya kabiri ni ishanga rikomeye ni ukugira abantu bazagukomokaho benshi cyane bangana n'inyeri zo mu kirere n'umucanga wo mu nyanja kuri Aburahamu abamukomokaho bagombaga kuza biturutse mu rubyaro rwe ariko kuri twebwe bari muri Kristo ntabwo bituruka mu rubyaro ahubwo bituruka mu mbuto twera mu mwuka icya gatatu ni ukuba umugisha ku mahanga yose ahantu hose uri ugahinduka umugisha ku mahanga yose ibyo bintu bitatu nibyo byari bigize umugisha Imana yemereye Aburahamu igihe bakoraga isezerano bwa mbere ibyo runatwe byatugezeho ni gute wowe nanjye twabigeraho aya magambo izi nyigisho tugiye kuzakurikirana izi nyigisho ukeneye kuzumva izi nyigisho ndetse na mugenzi wakeneye kuzumva kugira ngo umuntu amenye icyo agomba gukora kugira ngo umugisha winjire abantu batabizi uwo mugisha ntibazawinjiramo wowe rero ugira ubuntu ukomeye ugire ni amahirwe ugize n'igitangaza kikubayeho kugira ngo ibi bintu ubisobanukirwe ariko nk'uko uzabyumva hari nawe ibyo usabwa gukora hari ibyo usabwa kugeraho kugira ngo uwo mugisha uzawugereho utabikoze umera nka Esau umugisha bari wawe ariko warangiza ukawugurana isahani y'ibiryo ndakwinginze rero izi nyigisho uzikurikirane ntizigucike kugira ngo nawe utazaba Esau ahubwo umugisha wa Aburahamu uzakugereho kuko Yesu yatanze ikiguzi ku bwawe Imana iguhe umugisha
tumaze iminsi tureba ibisabwa kugira ngo umuntu yinjiye umugisha wa Aburahamu mu magambo avunaguye ku abo tutatangiranye twabonye ko umugisha wa Aburahamu ugizwe n'ibintu bitatu harimo izina rikomeye harimo ishanga rikomeye hakabamo no kugira ngo umuntu azabe umugisha w'isi yose tubona yuko mu Bagalatiya 3:14 haravuga ngo icyatumye Yesu aducungura ngo kwari kugira ngo umugisha wa Aburahamu uzaze kuri twebwe abanyamahanga noneho tuvuga yuko nubwo ikiguzi cyatanzwe Yesu akaba yaraducunguye iryo jambo dushobora kurisoma tukarimenya tukaririmba tukabyina yuko dufite umugisha wa Aburahamu tukabwirata ariko wawe utazi icyo bivuga cyangwa se ntugire icyo ubikoraho ukazarinda upfa uwo mugisha wa Aburahamu utarigeze uwo winjiramo bigasa nuko Esau yari umwuzukuru wa Aburahamu ariko kubera ko atahaye agaciro umugisha wa sekuru Aburahamu ahubwo yasonza akagurisha isani y'ibiryo kandi yari umwana w'imfura muri urwo rugo byatumye umugisha umuvaho ujya kuri Yakobo utari ukwiriye bitewe n'uko wa wundi atahaye agaciro uwo mugisha natwe rero dushobora kutaha agaciro uwo mugisha tukaba ubuzima bwacu bwo dukora isani y'ibiryo tuzigere twinjira umugisha wa Aburahamu kandi ikiguzi cyawo cyaratanzwe twabonye rero yuko ikintu cya mbere bisaba kugira ngo umuntu yinjire mu mugisha wa Aburahamu ni ukugira ubwenge bw'Imana twasanze yuko bishoboka yuko umuntu yagira ubwenge bwose bw'Imana kubera yuko ubwenge bw'Imana tubuhabwa n'umwuka wera kandi umwuka wera abandane muri twebwe hari ijambo ryo muri Yohani rivuga ngo umwuka wera naza ngo azabayobora mu kuri kose iryo jambo ngo mu kuri kose biravuga ngo ibyo wamenya byose ubwenge bw'Imana bwose wabumenya uramutse ubishatse kuko umwuka wera uri muri twebwe ni umwuka w'Imana kandi uwo mwuka twawuhawe kugira ngo uzatuyobore mu kuri apane igice ahubwo mu kuri kose ariko nubwo wagira ubwenge ntabwo bihagije kugira ngo ubone umugisha wa Aburahamu ahubwo abantu babashije kubibara basanze yuko niyo wagira ubwenge bwose byagufasha gusa kugira ngo ugere ku 10% by'umugisha wa Aburahamu igikeneye kuruta ubwenge ni imyifatire ya Kristo ibintu twise character kugira karakteri ya Kristo, kugira gusa na Kristo mu ndangagaciro. Ibyo ngibyo twasanze yuko nibyo bigize umuntu. Twasanze umuntu witwa Daniyeli ari we rugero tubona muri Bible rw'umuntu wagende muri karakteri akiri umwana muto kandi bikamugeza kure. Aho kuvuga ngo ubwenge ni wabugira bwose ntacyo bwakumara udafite karakteri. Urugero twatanze ni urugero rwa Salomo. Imana yahaye ubwenge bwose mu byukuri, afite ubwenge busumba bw'abanyagiputa bose, yari afite ubwenge busumba bw'abantu bariho bose mu gihugu mu gihe yari arimo. Ariko nubwo ari uko byari bimeze, Salomo yarangije afite abagore 1,000. Sinzi niba hari umukobwa wakwifuza kurongorwa n'umugabo nk'uwo. Ikindi Salomo yarangije nabi ku buryo ubwami isere ya muraze Dawidi we bwasadutsemo kabiri bitewe n'uko atagize indangashoro zihagije zo kugira ngo abucunge neza. Ibyo bikaba kandi yari afite ubwenge bwose. Si uko rero ko ubwenge bwose ntabwo buhagije, ni nka kwakunda umuntu ashobora kuba ari nk'umuganga afite doctorat en medicine ariko akaba ari umusinzi cyangwa se akaba anywa itabi. Karagiteri ni cyo kigize umuntu, ni cyo umuntu yagombye gushoramo imbaraga cyane kugira ngo yumve ko umugisha w'Uburahamu azawugira. So mu yandi magambo, uramutse ushizeho ishuri ryo kugira ngo wigishe abantu kuzafata umugisha w'Uburahamu nk'umurage, iryo shuri uramutse ritigishe karagiteri ryaba rimwe ribeshya abantu. Kandi muzi ko abiga amashuri akenshi babwira ngo ugire ukwiga ngo bizagukiza, ariko baba kubesha kuko uyu muntu afite karagiteri yajya gushaka ubwenge, ariko ufite ubwenge ntabwo bivuga yuko afite karagiteri. So icya kabiri karagiteri, icya gatatu twasanze yuko ari environoma y'Imana. Twasomye ijambo rivuga ngo iyo Uwiteka atubatse abo bakabakira ubusa, iyo Uwiteka atarinze abarinda abarindira ubusa. Twasanze yuko umuntu wakwiyemeza akavuga ati nk'umukinnyi w'umupira akavuga ati nzakina mu ikipe ariko Yesu ariwe kapiteni, uwo muntu wakora ibyo ngibyo byanze bikunze umugisha w'Uburahamu azawugeraho. Ibindi twongeyeho prinsipe y'ubugingo yo kubaho, tuyifatanya tuyikomatanya na prinsipe yo kumvira. Kumvira bitanga kwakira Kristo ukakira agakiza, bituma umuntu agira ubuzima bw'Imana, ubuzima buzahoraho iteka ryose, ubuzima budapfa, ubuzima bwinshi cyane Yesu yaje kuduha. Uva muri Adamu ukinjira muri Kristo ukaba umuntu uzahura iteka ryose, uri umwana w'Imana ufite kamere y'Imana. Ariko iyo utize principe cyangwa se utagendeye mu itegeko ryo kumvira, bwa buzima wabutakaza. Adamu yahawe ubugingo, iyo principe y'ubugingo yinjiramo, ariko kubera kutumvira arabutakaza. Lucifer yari afite ubuzima buri hejuru cyane, ariko yigometse imbere y'Imana areka kwa Lusiferi ahinduka Satani, azabaho iteka ryose amagurumana mu muriro w'ikuzimu kubera yuko kumvira iryo tegeko ryamunaniye. Sawuli yatakaje ubwami bw'Imana kubera yuko atabashije kumvira. Urumva rero twahagaze mu ijambo rivuga ngo kumvira biruta ibitambo, niyo principe niyo twakurikije. Ubushize rero twize yuko umuntu akeneye kugira mindset ya kingdom, imyumvire y'ubwami, imyumvire ya Kristo. Twabitinzeho tugaragaza yuko umuntu afite imyumvire ya Kristo. Yohani Batisa yaje avuga ngo ni mwihane ubwami bw'Imana bwaje. Iyo umuntu ahindutse akava mu myumvire y'isi yo muri Adamu akajya mu myumvire ivuguruye y'ubwami, ntakabuza ibyo bituma yinjira mu gihugu cy'amasezerano. Uyu munsi rero tugeze kuri principe nize principe ya honneur, ijya gusa no kumvira ariko biratandukanye. Honneur twabyita kuba cyangwa se guha agaciro ikintu cyangwa se igitambo. Yesu ashimwe cyane. Tugitangira reka turebe muri Matayo 4:4, Yesu Satani yaraje aramushuka ngo nafate buye arihinduye mu mugati. Yesu aramusubiza ngo haranditse ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Ahangaha ikigeragezo Yesu bari bamushizemo kandi nacyo Satani adushyiramo twese, abantu bakunda gutekereza ngo nuko iyo akora ibi ngo icyaha yari kwakoze nuko yumviye Satani, oya ntabwo icyo kibazo. Kuko hari ahandi abadayimoni babwiye Yesu ngo nabohereze mu mukumbi w'ingurube, arabyemera arabiyemera bazijyamo. Oya ntabwo ari uko atumviye Satani, oya nuko nta mugati uturuka mu mabuye ubaho. Umuntu aramutse afashe ibuye akarivana n'umugati, abayishe itegeko rivuga ngo udakora ntakarye, cyangwa se ryarinde rivuga ngo uzarya bivuye mu kwiyuha icyuya. So mu yandi magambo, ubutirishije ubushatse kurya ikintu ariko utatanze kiguzi. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo umuntu arye atari icy'ubusa bisaba ko aba yakoze hari ikiguzi yatanze. Udatanze ikiguzi ntabwo yemerewe kugira ngo abe yarya. Hari ijambo risa n'iryo riri muri Samweli wa 2:24, reka naho tuwasome bwangu. Ariko umwami abwira Arawuna ati oya, ahubwo ndabigura nawe ntange igiciro cyabyo. Sinabasha gutambira Uwiteka Imana yanjye ibitambo byoswa ntabitanzeho ibyanjye, nta kiguzi nabitangiye. Ngo nuko Dawidi agura iyo mbuga y'inka atanga shekeli n'ifeza 30. Amen. Iyi nkuru ubwo muri abarezo ku nkike murayizi, ni ahantu kugira ngo umwami ahagarike mu Kigali ateye mu gihugu, Imana yamubwiye ngo najye kubaka igicaniro hariya mu isambu y'uwo mugabo witwa Arawuna. Noneho ahageze Arawuna abona yuko isambu ye ari umwami uyikeneye, aravuga ati uyu mwami iyi sambu nyimuhereye ubuntu ntangiye kabisa nabagize neza. Ariko umwami Dawidi aranga aravuga ngo impamvu nshaka iyi sambu ni uko ngiye kubakira Uwiteka igicaniro, ntabwo nakubaka igicaniro ku isambu ntaguze, oya ndayigura. Kubera ko Dawidi yasobanukiwe yuko ibintu by'Imana bifite agaciro bisaba ikiguzi. Hari ikiguzi ugomba gutanga kugira ngo ubone umugisha w'Imana, hari ikiguzi ugomba gutanga kugira ngo ibintu bifite agaciro bibashe ubashe kubigenderamo. Umugisha w'Aburahamu ni ikintu gifite agaciro, ntabwo winjiyemo rero udatanze ikiguzi. Hari ikiguzi ugomba gutanga ukabisobanukirwa ko nta kintu cy'ubusa kibaho mu bwami bw'Imana. Kandi noneho ni ibintu byumvikana, sinzi niba mu Rwanda ibintu kugenda bihinduka vuba vuba, ariko hari ukuntu kera Inyabugogo habaga isoko baguragamo imyenda y'amasekeni second hand. Iyo rero wajyaga kugura umwenda aho hantu waragenda ugatangaho amafaranga 100 ukagura ipantaro y'ikoboyi. Umwenda nk'uwaguze amafaranga 100 ntabwo awugeranya na kositimu wagiye kudodesha ngo yo igutware 50,000. Ya kositimu wambaye wayiguze 50,000 uyambara kuri Pasika no kuri Noheli no ku Bunane no mu bukwe. Ariko yayindi waguze 20,000, 30,000 niyo ugenda ukorana mu muhima, niyo uhingana, niyo ugiye kwicara ntabwo wakwicara no hasi cyangwa se ukwicara mu mukungu kubera yuko ikintu wambaye nta gaciro ugira. Arya magambo tuvuge nka Yesu yavuga ngo iby'Imana mu bihimana by'akayizari ni amagambo aremereye, ni amagambo avuga ngo ikintu cyose ugiye agaciro karinganiye n'umwanya w'icyo kintu cyangwa w'abo bantu cyangwa icyo kintu. Mu bwami bw'Imana, ubwami bw'Imana bwubakiye kuri protokole ya honneur, kuba guha ibintu agaciro. Iyo umuntu atari yabisobanukirwa rero akaba akiri mu bintu by'ubusa, ibintu byo guprofita, ntabwo aba yari yagera mu rwego Imana imushakamo. Urundi rugero dukunze kuvugaho cyane mu Kiliziya ni urugero rw'amaturo. Amaturo cya cumi cyangwa se nyine gutanga ibitambo mu nzu y'Imana ni ibintu iyo umukiza atari yabyumva abataragera mu rwego rwo kugira ngo mbese abone umugisha w'Imana. Reka dusome muri Luka 16:10-12 twumve uko hatubwiye. Ni ijambo twumvise ariko tureka twongere turisubiremo. Haravuga ngo ukiranuka mu kintu cyoroheje abakiranutse mu kintu gikomeye, kandi ukiranirwa mu cyoroheje cyane abakiraniwe no mu kintu gikomeye. Niba mutakiranutse mubikijwe ubutunzi bubi, ninde uzababitsa ubutunzi bw'ukuri? Kandi niba mutarakiranutse ku by'abandi mubikijwe, ninde uzabaha ibyo mwitegekaho? Turimo turaganira ku mugisha w'Aburahamu. Umugisha w'Aburahamu ni ikintu kiremereye cyane. Iri jambo ratubwiye rero ngo muri sisiteme y'ubwami bw'Imana uko bikora, Imana ibanza kutuntu duke cyane kugira ngo irebe niba yakwizera. Notwa tunduke dukeya ukutwa igifashemo nibyo byereka Imana ubugiri bugufata. Dore nk'izi nyigisho turi kugenda tubaha, tugenda tuvuga ijambo ry'Imana 20:20. Iri somo ry'20:20 urijera gute? Ese uhita wigenda ntuzongera kubyibuka cyangwa usubira mu rugo ukongera aya magambo, ukongera ukazirikana, ukayasengeramo, ukayagukamo, ukashakisha ukuntu wayazasha mu bikorwa? Iyo ubaye umwizerwa muri message y'iminota 20 20 20 uko nguko ni kugenda ukura nibwo bizaje nibwo buzagera gihe ugasaga avuye mu rwego ukajya mu rundi kwa mu rwego ukajya mu rundi nibyo bizatuma ugera kuya mugisha Aburahamu kubera ko wagiye uha agaciro utuntu tugire dutoye kuko utuntu dutoye iduhaye agaciro tugenda twiyongera 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 none tukazagwira abatunga za miliyoni ziba baratutse ku gafaranga kamwe ariko akafaranga kamwe barakabitse bakongera kandi bikazageza igihe bigwira ibi rero bijyanye no kuha ibintu agaciro akantu gatoye utagahaye agaciro Imana yavuze ngo nibiremereye ntaguza biha agaciro ikindi rero iravuze ngo tugomba nyine gukiranuka isomo ryo gukiranuka ridusaba yuko igifite agaciro tujya agaciro kandi buri kintu tukajya agaciro kari mu mwanya wayo ikindi twavuga ku byanye na honneur ni uburyo tuvuga abakozi b'Imana bubahwa cyangwa se abakora mu nzu y'Imana muri Timoteo wa mbere 5:17 kugeza ku 18 haravuga ngo abakuru b'itorero batwara neza batekerezwe ko bakwiriye guhabwa icyubahiro inshuro ebyiri abantu akorera imana cyane cyane mu bihugu byacu nk'u Rwanda genda no Burundi badafite amateka maremare yo gukorera imana umuntu ukorera imana je n'abantu bamwe bakavungura umuntu nta nubwo akora Yesu ashimwe cyane kandi mu Isiraeli kuba umutambyi ni wo muri bari uri hejuru kuta iyindi mirimo yose ariko umuntu hari umugabo twese duhura arambwira ngo niko ngwira shuka ko umuntu ngo yakorera imana full time ngo akaruka akabura muri wonyine akora nje numva birantunguye cyane kandi umuntu w'umukozi w'Imana nje ubwo nenzi yuko nta wakoreye Imana ngo ayomatanye n'ikindi kintu numvaga nje w'Imana niyemeje gukorera Imana nakora Imana ijana ku ijana simbivanye n'ikindi kintu we yaravuze ngo hese umuntu yakoreye Imana ngo ntaje ikindi kintu akora nka Imana idahagije kugira ngo umuntu abe yayikorera ariko no muri jambo aravuze mu bijyanye n'agaciro ngo abakuru b'itorero batwara neza batekerezwe ko bakwiriye guhabwa icyubahiro gikubye icy'abandi bantu izindi profesiyo inshuro ebyiri ni ukuvuga niba umwuga wubashwe cyane mu gihugu urituyemo niba ari nk'umuganga nuhura n'umukozi w'Imana umuha icyubahiro gikubye inshuro ebyiri urukumva ko izo nyigisho ntabwo abantu bazisobanukirwa baracyatekereza ko abantu bakora Imana kubera ko hari uko Imana itagaragara bibwira ko gukora Imana ahubwo nta muntu akaza umuntu abafite ngo ariko cyane cyane ngo abarushwa no kuvuga ijambo ry'Imana no kwigisha ngo kuko byanditswe bivuga ngo ntugahambire umunwa w'inka ihonyora kandi umukozi akwiriye guhemba so ahangana agira ngo wumve agaciro gahabwa umurimo w'Imana ijambo ry'Imana hano Imana yabo ibwiye abantu ngo amagambo yanjye muzajye muyaha agaciro gakubye inshuro ebyiri agaciro muha ibindi bintu muha agaciro ijambo rindi ngira ngo vugeho gatoya ni ijambo ryo muri Mateyo 6:19-21 ravuga ngo ntimukibikire ubutunzi mu isi aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe kuko aho ubutunzi bwawe buri ari naho umutima wawe uzaba uri amen ahangaha rero naho harimo ibitekerezo bibiri nifuza yuko tuganira muri uyu mwanya bijyanye n'umugisha Aburahamu icyambara avuze ngo ibintu by'agaciro ibintu duha agaciro cyane by'ubutunzi bwacu ngo twere kubika mu isi kuko mu isi habaho umujura ariba akica karimbura oya ngo ahubwo tubibike mu ijuru hano ubitekereje neza kuko ese wavuga uti ese none mfite nk'amafaranga nayabika gute mu ijuru oya icyo bishatse kuvuga nuko adresse y'ijuru hano mu isi ni inzu y'Imana ubutunzi bwawe ububike mu nzu y'Imana ahangaha ababa ijambo akunda kuritekereza bavuga ibijyanye n'amafaranga ariko cyane cyane ngewe muri iyi minsi ndivuga cyane cyane kubijyanye tuvuge n'abana n'imyigishirize yawe Samuel nyina hana muzi kwa musengeye cyane kugira ngo amubone ariko Imana yakoze ku buryo itamuha mwana atarafata ingamba zo kugira ngo azamugarure mu nzu y'Imana umunsi uwo mugore byamwinjiyemo yabwiye Imana ati Imana ni umwana w'umuhungu nzamuguha nzamugusubira icyo gihe Imana yavuze ngo mwakire noneho wa mubyeyi nk'uko mubizi yaragiye aramurera amucukije amuzana mu nzu y'Imana Samuel byari ubutunzi bwa nyina Hana aho kugira ngo mubike mu isi aho umwana yashobora guhura n'ingenzi agahura n'ingese agahura n'abajura wa mwana agiye kumubika mu rusengero nubwo ari kugiye cy'umukozi w'Imana Eli kandi umukozi w'Imana Eli mu byuko akaba atazwiho kuba yarazi kurera abana be neza ariko ibyo ntabwo byabujije Samuel kuzaba umukozi w'Imana umugogo rukomeye kubyo watangije ubwami bwa Isirayeli niwasize amavuta Sawulu niwasize amavuta Dawidi kandi arangije mu myaka yo gusaza yabwise Yesu aravuga ngo ufite ikintu kibi ambaraho nabivuga habura umuntu umwe mu gihugu cyose bamuvuga ibintu bibi kubera iki kubera ko uriya mama yafashe ubutunzi ibintu bye bifite agaciro aragenda abisha mu nzu y'Uwiteka so nukuvuga ibintu ubutunzi ubika mu ijuru ntabwo ari amafaranga gusa ahubwo ni ibintu byose bifite agaciro ugiye mu rugo iwawe ukareba ugashaka ku murongo ibintu bifite agaciro wagombye kubizana mu nzu y'Imana akari ubibika kuko niho uzaba ubirindishije nyakuri ubirinze abajura ubirinze ingese ubirinze ni mu igitekerezo cya kabiri byavuze ngo aho ubutunzi bwawe buri ngo niho n'umutima wawe uri ni ukuvuga tuvuge niba abana bawe ugiye hari ababyeyi muri iki gihe bafata abana bakoweza nko muri Amerika kandi bakaweza basabanje kugenzura niba ahantu babohereje niba atazahiga ibintu by'ubutinganyi niba atazahiga ibintu byo kunywa urumogi mbese ingeso nyinshi mbi z'ibihinaha ngaho umubyeyi ugasanga ohereje umwana gutyo gusa iyo amwohereje gutyo rero n'umutima we ukurikira wa mwana kuko umwana ni ubutunzi bwe aho ubutunzi bwawe wabushize niho n'umutima wawe uri wa mama wafashe umwana akamusha mu rusengero umutima we nawe wagiye mu rusengero wamushyize mu ijuru n'umutima wagiye mu ijuru ariko wafashe ikintu cyo gifite agaciro akakibika mu isi umutima we wubitse mu isi urukumva ko yagize igihombo inshuro ebyiri ni ibintu umuntu agomba kwigiraho ijambo rya nyuma ngira ngo turangirizeho ni ijambo nubwo ari ryo riremereye cyane ni ijambo riri mu migani Yesu yagiye aca Mato 13:44 haravuga ngo ubwami bwo mu ijuru wabugeranya n'iki ngo bwageranywa n'izahabu zahishwe mu murima umuntu azigwaho arazitwikira aragenda n'umunezero umutera kugura ibyo yaratunze byose ngo abone kugura urya murima ari njye wabihinduye navuga ngo kugurisha na 45:6 nabyo ni kimwe ngo kuko ubwami bwo mu ijuru bugeranywa n'umutunzi ushaka imari garita nziza abonye imari garita imwe y'igiciro cyinshi aragenda agura ibyo yaratunze byose agurisha ibyo yaratunze byose noneho abona kugura ya Margarita umvira ijambo nzi ko ari ryumvishe kenshi ariko ngira ngo wumve ikintu ngiye kukubwira ngo ubwami bw'Imana bumugeranya n'umuntu ngo wagenda agashaka ibintu by'agaciro trezor noneho abonye trezor ikintu cya mbere yakoze ntabwo yifashe trezor ngo ahite uragenda oya yasubijeho igitaka aragenda asubira iwe aragenda agurisha ibintu byose yaratunze none byabinye agurishije azana ikiguzi yavanyemo abarya ajya gutanga kugira ngo agure wa murimo ndaje ngumve ko uyu muntu yarasobanukiwe cyane ikiguzi icyari cyo kuko yabonye ibintu bifite agaciro aravuga ati ibintu bifite agaciro nzi neza yuko ntabibona ntacyo ntanze ntabwo nabibona ku buso aravuga ati ahubwo reka njye wengende ibyo ntunze byose mbigurishe noneho nimara kubigurisha ibyo nibyo biraba ikiguzi nibyo biraba igishoro nibyo biraba sacrifice nibyo biraba ikiguzi cyo kugira ngo iriya turuzungure ibintu bifite agaciro bashe kubishikira iri jambo mu by'ukuri rivuga Yesu ukuntu yaje hano mu isi yavuye mu ijuru aza hano mu isi arimo ashakije ibintu bifite agaciro abonye wowe abonye njyewe Yesu ashimwe cyane aragenda asubira mu ijuru agurisha ibintu byose yari afite agurisha icyubahiro yari afite ari mu ijuru agurisha imihanda ikozwe muri zahabu agurisha icyubahiro cyose yari afite ari hariya mu ijuru araza amafaranga avanye muri bya bintu yagurishije aba ari atanga atanga ubugingo bwe bwose atanga amaraso kugira ngo akugure we nanjye Yesu byamutwaye ikiguzi gikomeye kubera agaciro yaduhaye yatanze ikiguzi iyo niyo principe ya kingdom iyo ikintu gifite agaciro utanga ikiguzi nawe rero iyo principe niba uyisobanukiwe nawe niba Yesu afite agaciro uzatanga igihe kiguzi kugira ngo nawe ubwonye Yesu ni wa murongo utatanze ikiguzi ugomba kumwigana kiri ikiguzi yatanze nawe akaba ari cyo utanga mu yandi magambo nawe wagombye kugenda ukagurisha ibintu byose utunze hano ku isi none warangiza ukabitanga mu ikiguzi kugira ngo Yesu umwakire abantu bakiriye Yesu neza bose bagiye bata ibintu byose bari barimo bakamukurikira Yesu ashimwe cyane ako niko gaciro k'ubwami bw'Imana niko gaciro ka Yesu so muri kinyidomu rero umuntu agomba gusobanukirwa yuko nta cyubusa kibayo kandi ikiguzi utanze nicyo nicyo kigaragaza umusaruro uzavanamo. Niba dushaka umugisha wa Aburahamu, hari ikiguzi tugomba gutanga. Icyo kiguzi tuzatanga igihe par example ushora mu gushaka Imana. Twabonye yuko ubutunzi umuntu afite kuruta ubundi ni igihe. Ikintu gikomeye wakoresha igihe ni ukugishora mu kugira ngo wowe wongere ubwenge bwawe, wongere karagiteri yawe, ube muri environment y'Imana. Ariko ibyo ngibyo bitangaho iki? Ubitangaho cya gihe cyawe. Kandi gutanga igihe biratworoye, kuko ijambo ravuga ngo ntabwo turabacu ngo twigenge. Twaguzwe igishoro gikomeye, turaba Yesu. Ntabwo twagombye kugunda igihe cyacu, ahubwo twagombye kukimuha cyose nk'ikiguzi, kugira ngo tubashe natwe kwakira ubwami bw'Imana, kugira ngo tubashe kumwakira. Umuntu utarasobanukirwa agaciro k'ubwami bw'Imana, utasobanukirwa agaciro ka Yesu, ngo yumve ko agomba kugitangira ikiguzi. Umuntu utarasobanukirwa yuko gushaka Imana bisaba kubishoramo imbaraga zawe. Umuntu utarasobanukirwa yuko hari ikiguzi kigomba gutangwa kugira ngo ubashe gusarura. Umuntu utarasobanukirwa kugira ngo ashore yunguke ubwenge muri we, agomba kubanza gushora igihe cye mu gushaka Imana, mu gushaka ubwenge bw'Imana, mu gushaka giteri y'Imana, mu kwinjira mu nzira y'Imana. Ibyo ngibyo nibyo bizatuma ugera kuri ya ntumbero wiyemeje. Umuntu arabyumva abakiri umutangiza, abakiri umwana mutoya, ariko umuntu abyumvise ntakabuza umugisha wa Aburahamu awugeraho. So Mana rero ndagushimye kubera iri jambo ry'ikiguzi. Ndagusaba ngo ukomeze uriganize ubwoko bwawe, kugira ngo umuntu wese uri ku musozi w'inkike asobanukirwe ko hari ikiguzi agomba gutanga, kandi agitanga atitotomba, ahubwo agitanga yumva yuko atari uwe ngo yigenge. Twaguze igiciro gikomeye, twaguze amaraso yawe. Mwami Yesu, reka bitworohere, duhe impartation, duhe amavuta, duhe umwuka, duhe ubwenge bwo kugira ngo dushore igihe cyacu n'ibyacu byose kugira ngo tukuronke. Mwami Yesu, urakoze kubikoze, ni mu izina ryawe Yesu, amen. Hari ibintu bitatu wakora ijambo ry'Imana wumvise rikagwa umutima wawe, Satani niwashaka kuryiba ntabashe kuryiba. Fata icyemezo muri wowe yuko amagambo yose yagufashije ugiye kuyamenya byanze bikunze. Icya mbere wakora ni ukwandika ugafata note. Icya kabiri kubisubiramo, law of repetition, gukora devoiri, gukora homework, gukora umukoro, kubisubiramo. Ibintu ntabwo bikwinjiramo ubyumvise rimwe gusa, ugomba kwiyemeza kujya ubisubiramo kenshi. Ihereze umwitozo wibaze uti ese nungutse iki, kandi none wibaze uti ndakora iki kugira ngo icyo kintu nungutse, icyo gitekerezo nungutse mbashe gushyira mu bikorwa. Icyo ni ikibazo ugomba kwibaza cya kabiri. Kubisubiramo, wiha devoir, wiha homework, ukiha umukoro, ukavuga uti ese ikintu nungutse ni iki, kandi ukongera ukibaza cyose cya kabiri ngo ese ibinungutse ndabikora hiki. Icya gatatu wakora ni ukwigisha abandi. Kora urutonde rw'abantu 12, kora iliste y'abantu 12, abantu b'inshuti zawe, abantu muturage, abantu bakwegereye. Iyemeze kuzajya usangira nabo ibyiza byose utahuye. Shakisha inzira yo kugira ngo ibyo watahuye ubyigisha abo bantu. Icya mbere ushobora kubohereza iyi mesaje, nicyo kintu cya mbere ugomba gukora. Icya kabiri, bya bindi watoyemo, gerageza ushaka uburyo ubisangira nabo. Wagenda ubona n'umwe ku giti cye n'undi ku giti cye, byaba ari abana mu rugo, byaba ari abaturanyi, byaba ari abavandimwe bawe, shaka ukuntu ibintu wumvise ubisangira n'abandi. Kandi ntubisangire n'abandi ari ukugira ngo ubabwire ibintu wamenye, ujya ubikore kugira ngo nawe bikwinjiremo kurutaho. Ikintu wigishije mugenzi wawe kiguhamamo, kandi kubera kuri mukigisha undi ukacyumva neza. Kandi wumvise ibintu nk'uzabyigisha nabwo ubyumva neza cyane kuruta umuntu ubyumva gusa nta magambo abifitiye. Aya magambo ukomeze uyumve, ukomeze uyumve, uyasubiremo kugeza igihe azagucengeramo. Ushatse wajya ufata amaverise akaba ari ukoresha amasengesho yawe, akaba ari ukoresha mu muri meditasiyo, ndetse ukirwa unayatekerezaho umunsi wose kugeza igihe azagucengereramo. Uko nguko ni ko ijambo rishya mutima wawe ntirizigire rikuvamo. Imana iguhe umugisha.